wealth cannot be the shiver. Let a wembe before game kashiva. Namkari na Steph kidogo ashaisha. Katiruka kibol ka dead bug.
Ka dead what?
Cheza chini kama dema commissionary. Nkabaridi kwenye fridge expiry. Come back kama shot ya satisa ama kamba kambu bila neti shaisha.
Anapiga simu amekuol. Maneno ananipa mazuri matamtam. Atanunua na azul. Sipandi matalipe uba niepe jam. Acha ni confirm.
Nina form kama 6TV. Na ukinipea unomoka kama 6TV.
Confirm.
Unanishuku nisha place nini nini. Takuosha na mizinga ubaki west nini.
Acha ni confirm.
Nina form kama 6TV. Na ukinipea unomoka kama 6TV.
Confirm.
Unanishuku nisha place nini nini. Takuosha na mizinga ubaki west nini.
Acha ni confirm.